ngivale lisana bendingabonanga ukuba uyalila sulezongembe ndizobuya kusayi ndikuphatheli ityantyambo ndivusele lulo thando luyaphi lovutyomle ndikuphatheli ityantyambo ndivusele lulo thando luyaphi
Kwazulu nasemhlabeni.